mapenzi lako inaleta joto. Awobi, mapenzi lako tamo kama sali. Awobi, wewe sweet sweet tabasamu. Mchuzi, kwangu kweli wewe ni hatari. Baby, you're the fire can't cool. You're the fire can't cool. My love, you're the water can't cool. You're the water can't cool. Ooh, it turn up the fire upon my body. In my life, I cannot deny your love. Hey, you're my chwinya. Here I hate where I'm chwinya. We are meant to be, we are meant to be, my love. Hey, we are meant to stay, we are meant to stay, my love. Baby, I will follow you like a shadow in your body, yo. Baby, I got stuck by you. Live with you, stay with you. Awobi, mapenzi lako inaleta joto. Awobi, mapenzi lako tamo kama sali. Awobi, wewe sweet sweet tabasamu. Mchuzi, kwangu kweli wewe ni hatari. Baby, be my king of the jungle. Let's go in the jungle. Like judge of the jungle, daktari wangue, bini iduja, baby kari jeboki an, shakula sikuli, na wewe naweza kuruka, tunabuka maboda, mitu wangu wanguvu, baby bini nyutama, itie mujwana, kwangu wa ukweli, penzi lako kwangu wa ukweli. Awobi, mapenzi lako inaleta joto. Awobi, mapenzi lako tamo kama sali. Awobi, wewe sweet sweet tabasamu. Mchuzi, kwangu kweli wewe ni hatari. Baby, uwe 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 uwe. Mapenzi lako inaleta joto. Awobi, mapenzi lako tamo kama sali. Awobi, wewe sweet sweet tabasamu. Mchuzi, kwangu kweli wewe ni hatari.